Katonda ayinza byonna eyatuwa omwana w'omu yekka okutwala obuzaaliranwa bwaffe n'okuzaalibwa omuwala omulongoofu nga bwe tujjukira leero. Otuwe ffe bwe tumala okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri n'okufuuka abaana b'omu kukkiriza mu kukkirizibwa gwe ne mu kisa, bulijjo tufuusibwa abajja n'omwoyo gwe omutukuvu. Ku bw'oyo Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu afugira awamu naawe n'omwoyo omutukuvu Katonda omu ennaku zonna emirembe n'emirembe.
Amiina.
Amiina. Abooluganda, ebigambo bitono bigamba nti ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi. Ebigambo ebyo era byetusomye nga biri mu Luka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka lw'amakumi abiri ndowooza oba 12 awo we tujje obubaka obwaleero olw'amazaalibwa naye naddala ennyiriri ebbiri olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu luga nti malayika n'abagamba nti temutya kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero abooluganda leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi ye Kristo Mukama waffe. Amiina abooluganda.
Amiina. Amiina.
Ennaku zino oli bw'akugamba nti nina ebigambo ebirungi eby'essanyu gy'oli, sirowooza nti ebirowoozo byo ng'omuntu owa bulijjo bigenda ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Ebirowoozo byaffe bulijjo bwe batugamba nti nina amawulire go nno ninayo nno ebintu byo, ebirowoozo bigenda ku bintu bino eby'ensi, oba balinayo essaati yange nga mwami Sayiras ayinzoka Reverend, olinayo essaati yange, olinayo kirabo ki, omukubiriza ayinza okwewoleza awo mu kamotoka, bigambo bwe bityo ebirowoozo byaffe gye biddukira mu bintu ebya bulijjo. Kale nno naye Bayibuli etugambye nti angels, the angels told the shepherds, the angels told people in Bethlehem that I bring you great good tidings, good news. Tidings kitegeeza news, good tidings of great joy, good tidings of great joy. Ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi by'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo okuba nti azaaliddwa. Abooluganda, mmaze ennaku ndowooza nga musanvu nga neeteekerateekera olunaku lwa Christmas, era nsomye documentaries nyingi, ndabye ababuulizi bangi nga boogera ku kigambo kya Christmas. Naye nga mwenna bwe mumanyi, mmanyi by now all of you, n'abaana baffe ba Sunday school mwenna mumanyi nti olunaku olw'25 December si lwe lunaku Yesu lwe yazaalibwako. Atakimanya awaniko omukono, waliwo atakimanyi? Olunaku 25 December si lwe lunaku Yesu lwe yazaalibwako. Naye waddewo abanoonyereza ne balaba nga olunaku lwe yazaalibwako boolyawo luli mu September. Naye ffenna twakkiriziganya nga tuyambibwako bajjajjaffe mu kukkiriza nti lubeere luno 25 olw'okumujjukira amazaalibwa ge. Ekituufu kiri nti Yesu yazaalibwa, si we waawo abooluganda, gogo mazima. Ekituufu nti yajja n'abeera mu nsi muno, oba tutankana olunaku lwe oboolyawo ekyo si kye kisinga ki obukulu. Nze nakonkludinze ne nga nti ekyo si kye kikulu, sijja kutandika kubehavinga nga bannange aba nina mikwano gyange gye nakolanga najjo naye nga ba Jehovah's Witnesses bote bajja kukwatira ddala ku Yesu ku Christmas. Christmas bwetuuka batunuulira ddala eri, n'abalala bangi nnyo bagamba tusinza sitaani kubanga olunaku luno nga bwe mulaba olwa Halloween n'ebirala lwaliko okusinza kw'ebyekinnansi byeyo, kakati ne baluteekako ekigambo kino ekya Mukama waffe. Kale n'abamu bo bafuna okwesittala ne bagamba tetujja kubeera kwegatta mu ebyo bwekinatuka. Ate n'ekyokubiri ensonga gye bawa abataselebratinga Christmas bagamba kuliko amasanyu mangi, era nga bwe mbagambye nti omuntu bw'akugamba nti nina amawulire go nina ebirungi byo ebirowoozo byaffe bigenda ku bintu bino eby'oku nsi, ebintu by'okufuna obulabolabo nakinakinaki tetugenda kizibu nnyo okulowooza ku kigambo kya Mukama waffe nti geega amawulire agakuleeteddwa. So mu ngeri eyo abantu bano batuufu abali against okuselebratinga Christmas nga bagamba nti kubanga ekisooka sule lwe lwennyini lwe yazaalibwa ate era mu eyo ensonga olunaku lwa Yesu lwe yazaalibwa baaluteeka mu bajjawo luli olwali olusinza bakatonda ab'oku nsi nebateekawo nebateekawo luno n'olwekyo ensonga eyo tetujja kujjala naye n'ensonga ey'okubiri nti amasanyu gayitirira leero ngenza okuzuukuka bwe nti nga omanyi YouTube bw'ogiraba ennyo otandika batandika okuweereza kati nga kuliko abaana basiraamu mbamanyi bulungi nnyo basiraamu bakomediyani bali okwo naye nga bali mu binu ya Christmas kakati bali bo we bava ne bagamba nti ebintu bino ebya Christmas bintu bya binu bubinu temuliimu gamba that's why muwulira slogan ene gamba keep Jesus in Christmas the reason for Christmas is Jesus bulaini obwo bujja busanga nnyo ku bumper stickers bujja busanga nnyo mu bifo eby'enjawulo nge ebyo byebimu ku birwanyisa ebbinu eriyitiridde eribeera mu Christmas nerifa ku just Christmas naye nga amakulu ga Christmas tetukakoze eki tetugafuddeeko tetugaliiko naye Mukama atubeere okuba nti nannyini Christmas reason ya Christmas Yesu Kristo ddala tetumujja mu Christmas tumulekemu. Kale abooluganda ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi si byangoye. Nzijukira step mother wange bambi awumule mirembe tenga buli Christmas wabeerawo olugoye olwa buli omu era ng'alutuwa ku Christmas kumakya ng'era amanyi wetwenkana naye tazituweerawo. Ogenda bugenzi mu kasitowa n'ogamba ako kate k'okuba keekange kali keekoli buli Christmas awatali kulemererwa. So obwongo bwaffe buleme kubeera mu ebyo bituweebwa ku Christmas. Kirungi okugathering nga family, kirungi okuwangana ebirabo naye emabega w'ebyo tumanye kiki ekikulu ekirina okubeerawo nti singa tewabaddewo bino tekikujja ku mulamwa tonyiiga nnyo. Mwawuliddeko abakazi abano be Uganda kubanga tebamugulidde lugoye lwa Christmas temunabawulira? Omukazi n'anobera ddala kubanga tebannamuwa lugoye lwa Christmas, abaana ne banyiiga kubanga tebabawadde Christmas present. Kale nno ekyo kiba kiragira ddala nti omulamwa gwa Christmas which is the birth of Jesus Christ to us tuba tetugutegedde. Mukama atubeere wamu n'okuselebratinga family reunions wamu n'okuwanyisinganya ebirabo kiseera kirungi naye omulamwa tetuguvaako abooluganda. So ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi ye Yesu okutuzaalibwa kubanga Yesu bw'azaalibwa tufuna essuubi tumanyi nti bwe twenenya tujja kusonyiyibwa ate tulina essuubi ly'okuzuukira mu bulamu buno tuleme okugwerawo ddala ddala ate era Mukama atubeere okumanya responsi yaffe yalibadde ki nga tulowooza ku mazaalibwa. Kyenva mbeebaza ennyo ennyo mwenna abasobodde okujja wano ku Christmas kubanga response eri nakyo omuntu bw'akwagala response yo eri naawe kumuddiza kwagala okwo era ekyo kye tugamba abaagalana nti oba oli akukikinaddeko oba oli akusobedde gwe mwagale bwagazi kubanga response egenda kubeera nti ajja kukwagala back. It is just a natural response. Therefore, Yesu wajja okuva waguru muguru najja jetuli. Response yaffe eri nacho eri mukumusinza era tulaba nga ba shepherds bachikora bwe bagenda bwe bamala okuwulira amawulire ago okuva eri ba angels ne bagenda okulaba omwana Yesu bavunama ne bamusinza era ne bamugulumiza. So naffe kitukakataka abooluganda, our natural response to the love of Jesus coming to us on this day is to worship him and glorify him. Ekyo kye tulina okumuddiza. So response endala etusuubirwamu mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe kuba nti tubuulira enjiri wonna wonna. Ekyo kitusuubirwamu bwe tutegeera amakulu ga Kristo, bwe tutegeera amakulu ga Christmas. Tugende tutegeeza amawanga gonna amawulire gano amalungi. Era tulaba mu Luka essuula ey'okubiri olunyiriro lw'15 mpaka ku lw'17 abasumba bateesa okugenda okulaba ku mwana Yesu nga bamalayika bamaze okubalabikira. Nja kubasomerawo olw'okulokola obudde. Bagamba nti olunyiriro lw'15 nti awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti kale tugende Bethlehem tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyategeezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Abooluganda, gwe nange kitukakatako bwe tuba nga tutegedde amakulu ga Christmas nti sikuwaanyisiganya birabo kyokka, sikunekaanekana ne tunyirira kyokka, weewaawo ebyo birungi, naye ekikulu kiri kwe kuba nti amawulire gano bwe tugafuna amalungi tugende tugategeeze abalala. Okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekuyinza kukuleka kyekimu. You cannot stay in your comfort zone. It shakes you. It moves you. Nekutwala kwa another spiritual level. Tulaba nga kyekimu kyekya happeninga ku Maria ne Yusufu. Baatambula. Newankubadde nga baali bagondera teeka lya kiseera ekyo nti bagenda kwewandiisa. Naye era tulaba nga batambula okugenda okutuukiriza ebyayogerwa Isaaya omulanzi nti ajja kuzaalibwa mu layini ya Dawudi e Beserekemu mu Yuda. So tulaba nga Yosefu era ne Maria batambula okuva e Nazareth okutuuka e Bethlehem. Abalala baabana baatambula, abasumba abaali balunda endiga zaabwe okumpi, awo baalina okutambula okuva awo we baafunira amawulire batambule nga bwe tusome wali emabega, bagende wennyini omwana w'azaaliddwa balabewo, balabe ku mwana ono. Owooluganda, bw'omala okuwulira amawulire gano tosigala kyekimu, tosigala w'otudde, omuvinga okuva w'oli n'okula mu mwoyo ne mu buweereza. Abantu ab'okusatu abamuvinga be tulaba, tulaba abagezigezi, the wise men oba the magi be twasomyeko ku lw'okusatu, be tusoma mu Matayo sura ey'okubiri olunyiriro olusooka paka ku lw'12, nabo tulaba nga bava gye baalabira sayini zizino ez'okuzaalibwa okwa Kabaka, ne bajja ewa Kabaka Kerode okumutegeeza ensonga ezo era ne batambula okutuuka ewa Kabaka ne bamuwa n'ebirabo. Tulaba nga bamuwa ebirabo bye twayogeddeko ebirabo ebyo ebirina amakulu gaabyo. Bamuwa gold okwogera ku bwakabaka bwe, era bamuwa incense okwongera okulaga obusumba bwe his pristine nature. Turaba, ngabamua, era, chibaise ma, muruganda bachise, mugavu, ero kuraga, obwa nabiwe, obwa prophetwe. So, okuja kwa mukama wafe Yesu Kristo, muraba antite, kulinawe kulese, wansinga atude wate kukubera woku nye nyezebwa no kuchuka no kola we chenja ulo chironji omula la wadenga tata ambula physically netu la banga na ye alogo tanatawana ye kerode wawuli la mawuli le ganonga ba wise men vaze jebali ataburua era agenda ne yevu zako kubagenzi genzi aminu kubakabona chubala angwa mesaya alizari wa saidichi kastaba mubulira kastaba mubulira nakomyawo bano abagezigeza abaze ngabaranga nasala amagezi okubayingiza mu diru kibwe mugenda yo mumbulire nange zije musinze naye balosebwa Katonda choyonne ayagala kugenda kumuta era bwe baamala okulaba omwana Yesu bayita rutu ndala Bible bwetu gamba na yene Kerode wadete yatambula bigere netula banga atawanyizibwa mu mutima kubanga yaloza bino bya bufuzi bwansi agamba manyi gange bagenda gatwale kifo kyange bagenda chitwala bugiza bwange bagenda butwala Yesu wajabo Luganda tewali watanyenyezebwa naba bibanyenyezebwa batawanyizibwa kale owo Luganda nkukutira obutasigala woli chusamu mu ministry yo ategwendo yizo kulowoza nto ina kubera na ministry nene eri awe yalangirirwe eri official neye awe nyini woli mu office yo woli obokola mu corporate world woli obokola mu hospital woli oboli na business yo woli obokola mu healthcare oli wa mukadde eye office yo kiki kyoyinzo kola wo okulaga nti Yesu yakunyenyeza Christmas eno okubeera omuntu ow'enjawulo kalabo Luganda gana amawulire ga Kristo tegaleka muntu yenna kutaka ebigambo bino ebyessanyu si bya kuterekaawo Katonda atuyita okuva wetuli tweyongereko mu kukkiriza kwaffe tuve mu comfort zone bwe tulokoka abo Luganda bwe tumanya Kristo netuwa tulana kamwa kafenti ye mulokozi wafe tetuyinza kusigala wetuli ne Yesu yenyini atugamba bwati mu Matayo o Matthew 5:14-15 atugamba tuyinza kubanga omutegedde tuyinza kubanga oyase kubanga Yesu yetala boyaka wamu na ye tuyinza ate kubeerawo nga wekwekerera nga totegerekeka mu Matayo 5:14-15 agamba nti mwe muli musana gwansi ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa so tebakoleza tabaza okujivunika mu kibbo wabula okujiteeka waggulu ku kikondo kyayo nayo ebakira bonna abali mu nju so etala bwe yaka yomukristaayo yomukiriza tekwekebwa wansi eyo erina okubanga eri waggulu okulabibwa wonna abo Luganda ku Christmas eno kiriza mukama akukolemu omulimu kiriza mukama amawulire aga malungi getufunya agokuzaalibwa gwo mukama waffe galeme kusigala awo nti mawulire buwulire na ye gabeera mawulire amalungi agakyusa obulamu bwo okuva ku leveemu paka ku ndala ennungi nga bwe tulabye mu Yerusalemu bwe tulabye mu Bethlehem tewali yasigala kutaka ne Kerode omubi wadenga ali kusaidi eri atoba ne kakano kugamba amazaliwa kwa Kristo wadete twagale bikamasho abantu abafuna mu Christmas nga bafuna mbufunyi nenga tebasinza Yesu era nabo tebasigala kye kimu beewunya abakiriza kibaliko abatendereza Kati otambula, simanyi obamwe mutambula kama yumba, ngoli ya timbi ya nyumba, wona ebweru, wona tuina ba neighbor bafuwali, across, ngogenda ku route 20. Bobate, bamaria, wona babera, oruja, wona batweka mune, eno sinota tawanyao. Ne muli ne webuza, dalangabu ata dewe bintu yoyo, nebe. Ne Kristo bamulowooza ako, era bwamugondera. Kale ekibuuzo ekyo si kya baneighbor baffe wano, naye kyaffe ffenna ffenna nti Yesu amawulire gano ag'okuzaalibwa gakushakinga, gakukyusa, oba oserebureetinga buserebureetinz holiday. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era n'okujaguza okuli ku mulamwa nga Yesu tetumulese ebbali naye nga ali.